somebody's daughter mu kuita fafa. Nimenotice kitu moja na Kenyans. Kenyans wakua na tabia ya kuweka everything iko about sisi. Unchiki kama juzi Olympics ikianza, like 4 days ago. Oh, by the time I'm recording this podcast, it's on Tuesday. Yeah. So, by the time I'm doing this, it's on Tuesday. On Tuesday of date, of date, of date, of date, of date, 27 July 2021. So, by the time I'm recording this, nilikuwa nime notice Kenya tunakuwa na tabia ku make everything and I mean literally everything about us. Olympics ikianza bana, kuna venye wanaitanga countries during opening ceremony. Imagine Olympics like hiyo, kwa hiyo opening ceremony Kenyans walikuwa wameanza ku rant on Twitter na pale comment section ya YouTube ati yo, mbona Kenya haitwi? Like, hadi wakaanza kunda memes. Ujoveje, Kenyans are good at making memes. So, nice. So, itabia kumikingi everything about us, you affect every fucking industry. Like, nilipose kwanza nikafikiria, ay, am I allowed to curse? Nakumbuka, oh shit, this is my podcast, yo. So, yo ina cut across every medium. Na kitu funny ni in music, Kenyans use it pale comment section kuitisha likes. Una hizi dogomothi za watu zenye zilikuwa pale comment section wako too busy. Ah, wapi like ya mkuru wewe? Wapi sijui like ya nani nani? Mimi there watu busy jai waelewa. Mimi sijai waelewa. Anyway, maybe kuna ka importance hapo yenye wajatuambia. Wacha tusijudge. Acha tu notice, but tusijudge. Lakini turudi hapa penye tuko na tabia kuweka everything about us. Kwa pale YouTube kuna ude mflani anaitwa Maud Elka mwenye ameimba songi songi ele mae ele, ningekuwa muimbi ningewaimbia. Ningekuwa muimbi ningewaimbia. So ude ametoa ngoma nyingine, ngoma inaitwa Kometoi, lakini kulingana na venye fans people ama sijui ni nini wata I pronounce, najua Grace ako karibu kuduliza Devi why are you butchering fra eh yo bad why are you bitch wa eh tumesema leo tubucha tu even pronunciation. Sasa so ataniuliza why am I butchering French. Wale watu alionfonse. Na mabishita wake no iyo mta. Sisi watu wa Goethe Institute, ama Goethe Institute, ama whichever institute, chatukia hapa kando tu. Tukiongea ama Guten Morgen bila pressure. Anyway, so pale kwa comment section ya Maud Elka, kuna venye pronunciation tena nimeibucha, lakini we move regardless. We are breathing regardless. Pale kwa hiyo pronunciation. Fuck. Pale comment section. Wow, pronunciation comment section. Wacha tu assume ni venye hizo words ina sound. Like ni hiyo kiimbo ya maneno hayo mawili. Ndiyo amenifanya nikachanganyikiwa. Ayayaya. Kiswahili liko nayo. Woi. Woi. Niliwambia story flari, asigi nitawambia badaye, nili disappoint walimwengu wa Kiswahili design ingine. Na feeling ya tashem nikiongea Kiswahili sanifu. So, pale comment section ya Maud Elkam, kumeandikwa Mkenya flani ya maandika, I love the taste of Kenyan music, or the Kenyan taste of music. So, you kitu ni funny juu. Ameenda kwa comment section ya mwimbaji ama ya artist ya msanii, mse akaandika hivyo. Inamaanisha we, we don't care about your music. Your music is great design. We like it hadi we don't care. Bana Kenya wanakuwa katu la hiyo ni treating ile faili sana. Anyway, mkwaje? Mko fiti? Bana hii podcast inaanzanga after 5 minutes. Itabia nilitoa from guys flani, my mentors, wacha tuseme ni my mentors. Mamluki ni wanoma. Wacha tutumie the word mamluki juu. Wao ni wanoma. So, see, waneza chapa 10 minutes. Wakiwa ndani ya studio, hawa notice hawajaza podcast. 10 minutes. Sasa gile likoshua za huku wa moo. Lakini kuna episode flani na kuangana 10 minutes of prologue. Ndugu wenyewe wasa wanapenda podcast. Msimu mwenye ufanya hivyo, siete nafanyanga hivyo, jua tiako preoccupied ama amesahau ama nini. Like, umse yako so dedicated na yo podcast yenye, it's just part of him or her. Asa wanafanya podcast venye inafaa. Venye inafaa. And I think they're learning from the great. U great ndio sijui ni nani. Neza taka kujua ni nani. I want to know nani, nini na driver imbogi. Ilikuwa cha nisio ite vijana. Maybe waneza kosa kujua. Waneza kosa kujua meninye vijana. Like vijana, vijana, buddy. Anyway, ya him I'm looking. Asin wanawa. Mm-hmm. When it was the sandwich podcast. Listen to Kenyan content. Kenyans are very creative. That kwanza 90s babies. Oh, wacha tujite 90s kids ndio to sound bougie. Like tunajua tuzizi ni watoto wa 90s. Kwanza watoto wa 90s. Ah, me I'm proud of my generation, but wale wase wote nye kwa tech industry. Wase wote nye wame take over. Ama wenye wana run tech industry in terms of media and content production, wanakuanga mostly 90s babies. If those people are not on the production unit, they're on the visual ama tuite nini unit, like the acting, the execution unit, wacha tuwaite hivyo for now, but niko sure watu wa media wako na special name. So bana ni sisi 90s kids ndo tunafanya media inakaa stable. We are stable. Where? You get the point, huh? So, tukirudi hapa kwa today's episode, najua watu wanashangaa, wee, Devi umetupata surprise on Tuesday. Episode unatuma on Tuesday, tumezoea ya Thursday, ile consistency yetu ya Thursday ikoje. So, wadao, hapa wachansoni mkuru, wadao, mnakumbuka nikiwaambia manzee mimi napenda media na napenda tech na napenda design na napenda nini, as in napenda art. So siku ya kuambia sasa vizuri imefika na ni leo. So Tuesdays of every week from today itakuwa episode of about media. Actually itakuwa around media, itakuwa around what we see from our TVs, from our phones, or from nini hivyo. Itakuwa content production. Hii ni siku yenye nitakuwa naongelelea tu creatives. Nitakuwa najiongelelea mimi kama creative na wengine kama creatives. Like, I'll be talking about everything that I consume from my fellow creatives. So Tuesday is a special day as well as the Thursday. So Thursday itakuangaya branding stories, specifically branding stories. But on Tuesday, nitakuwa nawapatia content yenyiko based on medium. Sawa? Siapo sasa tukufiti. Tukufiti yo schedule yetu atutai disrupt. In case to disrupt, kutakuwa na notice. The reason that I say wavy ni juu. Yani last week, mliam wetu mnitrendishe. Ay. I don't know what I did. I didn't manza kusound. Umi feel. I don't know what I did, lakini mazee mimi sijui nilifanya nini. I was just minding my own business. Nikaamua ni claim my podcast from from nini? Apple. So after claiming the podcast from Apple, nika log out. Nika, like nikisema ku log out na maanisha, nika log out literally na macho, si kwa lapi ama anywhere. Juhu, I'm a content creator, mi nafanya job home, so my lapi, ndio kila kitu, I can log out, it's mine. So mi nikamua, acha nizime na amani, it was at night. Nika zima na amani, nika doze on Thursday. Iyo ni after nime upload the Thursday podcast. So nikalala. So nikilala, I was just thinking about podcast. Nikalala manzi, mi nikaota something related to podcast. Sitawambia niliota. Nitaanza kusound as superstitious. Kenyan government wani kidnap. We, mivi sitaki kukidnapiwa. Wendo waniambia, sasa nataka wote Kenya imeomoka. I'm not ready, man. Anyway, manzi, mi niliota something good in line to what happened on Friday. Friday bana tukaamuka, mi shughuli zangu hapa na pale, nini ilikuwa inaanza hiyo siku Olympics manzi. So manzi nimengoja Olympics. Nimeamua niende mali yangu mbili pale, nikuje nifanye venye nafaa kufanya juu siku nataka kutingika. It was a Friday and I needed my head this Friday juu nilikuwa na job yenye nafaa kufanya at night. Job liko nafaa kufanya at night. Wewe mimi ni worker, so mama freelancer, don't fikiria mamuizi. I'm a freelancer, so anytime it's every time for me. We are switching time zones. I am sorry guys, hii ni ile part. Wewe na kama unajisikia ile ngoma nani, ngoma ya Tanasha Donna inaitwa nimesahau jina but inakuwa na the word hapa ndani inasema I am switching time zones. Kituka hiyo. Actually ni hiyo. I am switching time zones. Nashuku ni radio. Mm-hmm. Yata na Shadona wakiwa na huyu bazeng mwenye alikuwa nga NRG. Umsebithi alikuwa nafanya job NRG. Ama bada nafanya NRG. Hey manze, that guy can rap. Barak Jacuzzi. Uya na uwa. Uni msani, uni mkena. So man, turudi, niwaambie story fulani, hata nishasahau nilikuwa nawaambia nini bidhi. Oh, so nilikuwa napatia hii story ya venye last week imekuwa great na venye mliamua mnitrendishe. So on Friday, mimi bana naamka, on Friday, nimengoja Olympics, ikafika TV ikaanza. Ikaanza, pale kwa comment section. Nikiwa kwa simu nikasema what the fuck, mbona nochi ya Olympics kwa simu? Why shouldn't I consume content from something bigger? Nika go for a bigger screen. So a bigger screen ni screen fulani hapa tutakuwa tunaongelea very soon. Nakumbuka nikiwaambia tutaenda YouTube. So by the time tunafika YouTube, wadau, by the time tunaingia YouTube, hiyo setup by this jika mko ready. Maze ile kitu yenye nimewapangia, ile content nimewapangia pale YouTube, man, mtafurahia tu. Wacha tuweke hapo tu ndo isikue ni karakoa, tutakopi mtu mwingine. Squeeze by the words zopo tayari. Kama kidogo kidogo, hakuna matata ili tutoka hivyo. So saizi ndio hiyo utafurahi. Isha tutoka hivyo. But yon kitu fiti. Now we know those two words are from a Kenyan. Now that makes those two words so special to Kenyans. So it's our pride. Unacheki? Umse anatufanya tukwe too proud kiplani. He's an amazing content creator. Abel Mtua. Maze nye leo inakuanga tu siku yangu ya kuandani ya medium bar. Leo ndio siku napenda media, napenda, that's where I live in media. Miara na shuku sitting room yangu iko hapo tu, hapo front ya screen. Sasa sitakangi kwe any other screen, acha ikuwe OLED screen, kitu kama hiyo. Tech fit in fit. So pale comment section ya hiyo ngoma ya Maud Elka, Kenyans walikuwa wameandika. Chini walikuwa wameandika. Unakumbuka? nilikwambia Kenyans walikuwa ticho hapo, alikuwa nimesahau lili liko oh, Kenya Kenyan alikuwa ameandika pale chini, I love the taste of Kenyan music. Unaona hiyo ni pride, it's a sense of pride for Kenyans by Kenyans. So inside the Olympics, nikiwa nikichange screen when going for the bigger screen, nikapatiwa option ya kuweka comments hapo kando, nikaitisha comments. So as you watch, comments play. So as the poleni, nilikuwa nimetoka kidogo, as the comments play hapo kando ya screen, manzi wakaita countries wakomita Kenyans. Kenyans daka kidogo wakaanza, ayayaya, mbona kidogo kidogo unaona sijui Paul Bitok pale kwa comment. Paul Bitok, it's a certain John we are talking about, pale kwa comment section ameandika, manzi mbona waiti Kenya? Mwingine, ayayaya, Kenyans mlisema mtachelewa kila mahali. Kidogo kidogo, manzi Major said it right, akisema, ukita Mkenya akuje job atachelewa, ukimuita sherehe atafika mapema. So kwa hiyo watu, yani watu walikuwa wameconvert Olympics ikaenika ni job for Kenyans. So kwa niona kasherehe, na mimi naiona kasherehe. Yani Kenyans made Olympics about them, na let coming about them, like Kenyans own the word let come. Let come. Pause. Just say pause like here. Ishaenda. Hiyo ni ishaenda. Yo, so Kenyans really own that thing, that see it. Adina kupatia tu sensing nini wanasema, nyewe. Aki, kama si hao politicians tu. Kama si politicians. Kenya li chingine fiti sana. Iko na fun, iko na lot of fun. Ni politicians ndo ufanya pesa ikosekane kwa mfuko yetu, ama hali ya maisha ikuwe venye na kuanga. Usilaumu mtu mwingine. In fact, ukimaliza kulaumu politician, rudu jilaumu ya juendo unapigia nguo politician. So ni mtu wa kwanza wa kulaumu. So don't ever blame anyone else for your failure. It's you who starts it. Na tunapenda kublame it on someone. Na in most cases, who someone anakuanga the wrong person. Hapa nimeanza kuget so philosophical. Hapa naanza kusound kidogo kidogo kijana na ka ana kama Mahatma Gandhi. Oh, now talking of Mahatma Gandhi. Mimi mtaniruhusu tuheve. Najua sijafikia hiyo part. Hii episode imepangwa vizuri. Kuna music, kuna podcast, kuna art and design. Alafu pale chini sasa kuna movies. Ndiyo, Kenya wako bado na other content, lakini pale chini sando kuna movies. But now, guys, tuhepe tuende kwa podcast kidogo. Kuna hudem anakuanga ndani ya sandwich podcast. Anaitwanga Mahatma Mili. Mama Lashes, she's so prestigious. Yani ya wizi mwita ati ni dem tu fulani zi. Mtoto mwenye anendanga sandwich podcast mtu fulani. So, Mahatma Meli, nataka ukae chini umsikize tu vizuri. Kili! In any episode, alianza kuwa pia hapo, sijui season 2 ikianza ya their podcast, their sandwich podcast. So, nataka uende manze uanze kusikiza Mahatma Meli kuanzia mwanzo hadi penye amefika saizi. Mazuri utafikiria Mahatma Meli amekuwa na wasi kuanzia mwanzo wa podcast. Like, it will give you an impression. If she wasn't recording, she was the producer. Unaona? Yani, it will give you, itakupatia iyo hint. Like, utafeel, uyu lazima anawajua uyu. Uyu ndio amekuanga pale behind the scene akifanikisha. Unaona? Akifanikisha. Kida, uyu mwalimu wa Kiswahili. I am sorry. Best way ya kuapologizia by the way, wali Kiswahili ni nini? Mimi najua the best way ya kuapologizia mwalimu wa maths ni kumpatia direction kutumia mathematics alikufunza. Hapo anajanga, nilifunza mtu fiti. Kulingana na self-esteem yake. Kani mtu akudepend on self-esteem, sauri yake. Anyway, turudi hapa kwa Mahatma Meli. In the podcast, amepatiwa responsibility. unajua they are working in a group, so yako na responsibility fulani yake yenye ufanikisha pia ina podcast, na hiyo responsibility inaendana kabisa na chenye unaweza assume alikuwa anafanya being the scene. This lady, she's so creative, design vitu zake zina run venye zinafaa ku run as far as media is concerned. Ni mtu mwingine ako so social active, yenye ako on the loop, anajua ni nini na happen, ni nini nafaa kusema, ni hivi nafaa kukua. She's cut for radio. Wacha tuweke hivyo in conclusion. She's cut for radio. Everyone in pale kwa hiyo podcast, they are all cut for radio. They are very interesting. I like, neza fry sana nikisikiza watu kaa hao kwa radio. Yeah, waki make good bucks by the way. Juu Kenyan radio tunaiaminia sana. Si kama Kenyan music industry. Kenyan, by the way, Kenyan music industry, mbona tunatesa musicians wetu? Seriously, mbona tu sisi uamue tuleme musicians wetu? Hapa tumerudi sawa kwa normal programming. We find it hard to appreciate our musician, and yet we use their music to appreciate our mothers, our sisters, our loved ones. Ama, like, we use their music the way we want. Uni creative yo. Akona right ya ku own everything that he or she ame produce. Si ye ni content creator. Basically ye ni designer. Ju in design, mimi nikichora kitu, I have the right ya kukata kupublish yo kitu ama kupublish na kuclaim ni yangu. So the same applies to our musicians, man. Our artists, our own. So manze, let's to appreciate us, eh? Unacheki monthly subscription ya streaming, ku stream music monthly subscription. Monthly subscription, najua kuna apps zenye zo wenda as low as 150 bob ya ku stream music, na kuna apps zingine zenye you'll find the music for free, but the caveat ni kutakuwa na ad. Unacheki, so itakuwa fiti sana tukiappreciate our artist. Ukiona kama una hiyo 150, usipaire ngoma yake, watch your ad, watch two ad. Ukiwatch ad, manze uko na music yake. So in a way, hiyo ad umewatch, commission yenye haso alilipa the advertising company ama the advertising agency, do fulani tende ya msanii, utakuwa umemlipa indirectly, but ni directly. So let's in fact, you need direct payment. Let's pay our artist directly, make sure pesa imemfikia. Achana na MCSK hawa, au weke hapo kando, au na watu wengine. By the way, mimi sijui mbona waoni chenye nani anafanya, chenye umse wa film industry anafanya. Ezekiel Mutua, as much as akona downfall zake, but film industry ya Kenya inarudi penye inafaa kukua. Eju film yetu, we have a lot of heritage. Kidogo kidogo nilikuwa nimeenda Ukambani, nasema ni eti. So heritage, it's a prestigious thing that tuki incorporate kwa content yetu, movie industry itakuwa fiti. Wacha tutafika hapo kwa movie baadaye, yuko music. So manzi, hii wiki nimekuwa na tuseme mukshakcha. Mtu aliamua kukata waya ya stima bana mta. many years ago. Hii hakukata saa hii. Hii waya alikata many years ago. So manzi, Mr. Kenya alifanya many years ago. It's affecting us saa hii, like in 2021. Ilianza kutuaffect last year ama ilianza sijui lini. It has been there for a while. I'm talking about a blackout yenye kwa coast by snapping of wires. So if a wire snaps, mimi bana, my physics person, I'm this scientist guy, wire ikisnap, kama una better clamping mechanism, like kama una joint fiti ya kuclamp hizi wire pamoja ama kuziweka pamoja ama kuzisolder pamoja, especially za stima, manze, just replace the whole thing. It's cheap to replace the whole thing. Ndiyo huo neza kujanga temenye sisi tumekuita kama kijiji tukupate sijui tu ukei ama nini. But wejua, that shit is expensive on you. Because any time we need electricity na nijue kusnap ya waya, haikuangi convenient kwako. Make money when it's convenient to you. Don't make, uneza make manze pesa. Kuna pesa nye inakujanga na alafu ikuwa convenient. You end up kukua an expensive process that you end up making a loss in the process. So, manze juu akuja kuwa na steam and make consume mangoma na nini na cyber na my phone na my laptop yenye bado yomaliza moto haraka. So easy devices ndo zimekuwa na music na hiyo ndio music nimekuwa niki consume. Nika notice zile music zenye mi replay in my MP3 folder in my internal storage ya simu, the however number of times I play them, hiyo number haita show pale Boomplay kwa msanii. Unaona? However numbers nita replay, haita show. But ita show kwa simu yangu. Kona, by the way, hiyo ni error, hiyo ni technical error nyingine. Mse mwenye alikuwa anatengeneza hiyo app alikuwa ameichora fiti sana. Akasema, ayayaya, hapa nikiweza wacha hiyo functionality ikiwa on, utaamka upate msanii ako na milioni 6 wewe. Na ame-upload ngoma 1 hour ago. Streams. Unajua, listening to music, it's different na streaming music. Kuiwatch kiwa vida ni different na ukisikiza. Ukisikiza unengage specifically 1 cent. But ukiangalia, unengage more than 2 cents. But a minimum of 2 cents. Unaona na unasikia. That is ukistream. Ukiangalia pekee visual yoni sense moja, ukisikiza pekee yoni sense nyingine, so ni mbili. Kustream maze ni moja. So ukipata ngoma ya msanii na kubamba na umengage sense moja, wejua hiyo ngoma ni kali. Wejua tu hiyo ngoma ni kali. Kuna ngoma fulani yenye udem ametoa ya Maudel Kenya, nilikuwa naambia before, come on guys, yongoma ni kali. I don't know French, but the melody, the musicality, ay, come on. We jua tu nini iko fit. We jua tu yongoma iko fit. So si leo nimwambia bana tuweke tu brands kando. Leo tuweke brands kando. Najua kuna mtu mahali amengoja. Kuna mtu pale Ohio in Colombia, ama sijui kwa Columbus, sijui kwa. But najua kuna mtu pale States amengoja niongelele brand. But manze leo, allow me, it's on Tuesday, to talk about Kenyan music, to talk about Kenyan podcast, talk about Kenyan movies, talk about Kenyan designers and art and artist and hizo zote. It's on Tuesday. So mazi, leo wana vokali, like I was just streaming before I came to record. Nimekuwa niki stream music kidogo kidogo, nikachikia hapo kando, like unaona kitu inaitwanga thumbnail pale YouTube, a thumbnail fulani bana imenibamba. It was warm, it was a cappella, like a group of beautiful women, beautiful Kenyan women wame pose for the thumbnail. Mazio kitu ni bamba, ni kama kuklik hivi kiasi ngoma ika play. Mirika jo straight, hii ni fire. Ngoma iko na 5.3k views if I'm not wrong. No come on, siko shua hapo. Come on, siko shua, acha tu confirm. Ah. Oh, alafu ndovu ni kuu amerudi. Hawa tunye umalizia tu. Wao ndo wako na 5.06k subscribers. In fact, I've just subscribed. Make sure umesubscribe hiyo channel. Like, wewe ukikuja hapo ikuanga tu ready, mimi ni kuambia ni wapi tunaenda. Twende tu consume content ya nani. It's Tuesday. Sasa, hapo kazi yangu ni kuwapeleka. It's a Tuesday. So, wacha tuanze na huyu wanavokali. Wanavokali manzee wameimba ngoma fulani inaitwa Rumba. Ayayayayayayayayaya, man. That song is straight fire. The umesikiza hizo masauti. Like, wacha ni pause. Ni pause usikize hiyo ngoma. Ama ni pause uandike hiyo ngoma mahali. Inaitwa Rumba by Wanavokali. Ushaandika? Sasa. So manzi ukisikize hiyo ngoma manzi, na kama umesikize hiyo ngoma manzi, kuna vocals hapo ndani. That song is nothing short of golden. Juzile golden voices ziko hapo ndani. He did not see that coming. It's a bad joke. Haujacheka. Sawa tu. I will improve. Anyway, I'm a stupid joker. That's where I come in. So, waze wala vokali na their Rumba song. It's like a wizzy define any other way. That's gold. That's gold. Juzile golden voices ziko hapo ndani. The musicality pia. The rate at which Kenyans tunatoa manyimbo. Ati manyimbo. Kuna vitu kama manyimbo. Mwalimu wa Kiswahili. I am sorry. Wee jua tu. I will continue apologizing. I am sorry. That's why hii podcast unaifa. Tunajaribungu. Tunajaribu kuifanya kwa lugha ya close to home. Juu tuko home. It's Kenya. Najua English pia ni ya Kenya, lakini yo guys, maze, this one, muniruhusu, this is Kenya, muniruhusu. So, maze, kitu funny na wanavokali, nisijui mbona misi kuwa discover mapema. Kwani what music have I been consuming? Because this music inyiko hapa sahi, inyo wanavokali wanatupatia. Aki ya nani, you guys, you gotta listen to this music, these musics, you gotta listen, nani ndo usema, DJ Shitu usema, I gotta go. Now by the way, do you know stories zenye zo inspire our creatives, kama DJ Shitu? Bana DJ Shitu has a very, akona story flani, inakutuma tu, inakufanya pio UTBD. DJ Shitu ni msee, is a true definition ya someone working hard, and hard work pays, angalia DJ Shitu, hard work pays. So manze wanavokali, nikuwa nitaka kuambia, wamekuwa produce content tangulini. Na cheki ngoma ya 1 year ago, walifanya cover, walikuwa wamevaa beautiful dresses za red. Na some gents hapo ndani pia kwa thumbnail. Like, yo, this girl, 2 in 1. Na walifanya, man, 1 year, wah. Man, me I've been under the rock. I mean, nimekuwa somewhere no good. So, wanavokali ni a group of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of 6 people. Yeah, actually hata kuna jina. A 6 of young Kenyan musician. Kuna Chep, kuna Lena, kuna Mela, kuna Ricky, kuna Sam, na kuna Yvera. Ay, wadau, mko na majina. So kuna maboys pia ndani. Na yo group iko fit. Enda skiza music bana. Enda skiza good music. They joined YouTube July tarehe 7, 2019. Mimi nilijoiningi YouTube kitu 2015 huko. Kuna watu wenye walijoin YouTube mazetu 09. Kwani you guys mlikuwa wapi? 09. Ai. 2009, I didn't have an email. 2009, you join music? Eh, pia nye mulikuja mapema bana. These people have been there. Oh, well, you see, you could join music, could join YouTube. People, watu walianza kujua ukiwa na email yako, ndio YouTube yako, kitu 2015 hapo. Like, miaka zilikuwa zimesonga songa. Ndio tukajua haya. So, hawa, hii channel yao ya wanavokali ilunda 2019. Endo subscribe bana. Endo subscribe. They are Kenyans. Skiza Kenyan music. They are singing good music. Marvelous. Nimwambia hiyo yao, nothing short of gold. Nothing short. Like, uwezi ita kitu nyingine. Hiyo ni gold. Jia golden voices yenye ziko pale ndani. Those beautiful chiles. Kuna majians hapo ndani, lakini me, my eyes on the beautiful chiles. Those beautiful chiles. Wako na sauti, yo. Wako na sauti, wana stand out. Alafu au maboy pia, wana execute style yao ya music vizuri sana. Vizuri sana. Like, ase wako in sync. Wako in sync pamoja. Lakini juu mimi sasa ni gentleman. Niruhusu niende hapo kwa women. Kuna kitu fulani nimeona hapo kwa women's. Kwa hiyo group. Acha, acha. Wacha nieke macho yangu hapo. Wanasemanga, put your money where your mouth is. Acha nieke macho yangu hapo for... Tujipatie muda gani? Acha tusijipatie muda tu kwa tunajiconstraint. Kizungu pia nakuanga nayo at times. At times, baby. At times, mkisikiza nimeangusha hapa word... Hapa na pale ya kizungu. Jua kijana amejaribu. Jua yo word. Yo word trick. So tusha iyo ni wanavokali. Wasikize. Alafu bado kuna mtu. Kuna mtu akamua atengeneze visuals za hiyo ngoma. Video yake. Kuna design camera ina move. Sinilombe mi napenda content creation. So mtazoea. Mtazoea. Sasawa. Mtazoea, najua mjazoea kusikia nikiwaambia hii, lakini sasa hapa mtazoea, mtakuwa keen, venye mko keen. Kuna design yenye kamera umove, some of the creatives in the industry ya content creation wanaitanga choreography. Like, wanakongwa mekorio huyu kamera operator, design fulani akona path, akona pattern fulani atafollow. Ama akona kitu, akuna ka rhythm fulani ata follow. Na hiyo element inakuanga ndani ya music. Sijui kama other creatives wanajuanga hiyo element iko ndani ya music. When you're shooting music video, kama camera operator, if you want the music video it look fitty, assume when una watch, time una drive your camera. Juu, camera ni machine. We, watu wengine wataita cell phone ama cell phone yenye iko na nini kubwa, sensor kubwa, but yo, camera sizes zime evolve, design, they have so much functionalities yenye itabidi tuite machine. Ju before, cameras were so big, ilikuwa inakatuka machine pia. So sizes bado ni ndogo design. Kama inafanya hizo vitu zote, hiyo ni machine bana. Hiyo ni machine. So hiyo machine, the camera. Umse mwenye anamuvisha kamera kwa hii ngoma, mazee anamuvisha design flani, una nice tu. Una nice tu, like, unasema, this camera operator alikuwa anajibamba, alikuwa anajua hapa tumekuja kuchapa shughuli moja fiti, katu maondokea. Uchikingizo shughuli, zile shughuli zile unachapanga fiti kwa maondokea, mazee shughuli zo utoka fiti sana, unakuwa umejituma. So kutaka kwa mnoma kwa chenye unafanya, chapanga hivyo shughuli zako. Unaamka leo unasema mazi hiyo shughuli leo nitaka kuituanga fiti kani maondokea. Unajipata umetuanga shughuli moja fine. So kamera operator alifanya hivyo mazi na the visuals of the song iko fiti. Iko fiti like marvelous. So nitaka aside. Tumemaliza na wanavokali? Tumemalizana nao? Umesikiza hiyo music? Music yao ni different from the next music I want to tell you. Another song yenye nataka kuwa show mazeni ya Calligraph na Mbogi Genja. Calligraph anaimba hip hop. In fact anaimba akona style flani ya hardcore hip hop yenye amefanya tika kwa style yake, like ame evolvisha hip hop design, calligraph and run industry kiplani. Na Mbogi Genze wanaimba Gengeton. Na Gengeton yao iko tu na style nyingine, unafikiria ni hip hop, si hip hop. Ake hii ni Gengeton, si Gengeton. Ni like wako na style zingine fiti fiti, na hao watu wili wamepatana wakatoa ngoma inaitwa Warena. Hey, Islando man, Islando bro kwa gana majina. So Warena inamaanisha nini? Warena, we, okay, tuseme Warena ni nitakupiga dafra ama sielewi yo. Lakini kulingana na mood, kulingana na feeling nilikuwa nayo after nimesikia hii La Mosca. After nimesikia La Mosca bana, mimi nilifeel tu ki high voltage flani to the core. Ushaisikia mziki ukasema okay, let me pause, let me rewind, and let's start this shit. Mazemi, I did that. Nili pause kwanza, nikairudisha nyuma, nikianzisha tena. Ukisikiza kila msanii mwenye anaangusha mistari kwa hiyo ngoma, as much as hatutaelewa hiyo the Gengeton slang, inaitwa nini, the sheng ya Islando ya hiyo mraia, niko hii mraia na shuku ni umoja ya hiyo mraia, lakini maze, we appreciate the bidii, ile bidii yenye mlieka hapo ndani mkaandika hiyo ngoma, mkakaa pamoja mkatengeneza hiyo masterpiece, alafu mkatuwekea pale YouTube. Ah, nyinyi ni bazenga nani. Okay, kuna mtu anaitwanga bazenga dadi, lakini pia nyinyi ni bazenga, nyinyi ni mabazenga, nyinyi ni wazii, nyinyi ni wangori, nyinyi amnanga umbwakli. Wacha tutafute moja ya madocho. Madocho alisema kula kitu fulani. Oh, nyinyi amnanga uwaganis, mko fiti. So manze, yani hiyo aspect fulani yenye kalia naikanga kwa ngoma zake, calligraphy kwa ngoma zake, yu ubamba watu wengi, na yu ubamba pia wasanii wengine, that's why wana work na yeye. Ni the same thing yenye Meja ufanya. Ako na aspect fulani ya music yenye other artists appreciate, na they would love to do a song ama collab or something with him. Na hawa wasanii wenye work na Meja hawakuangi wasanii hivi hivi. Wasanii work na calligraph hawakuangi wasanii hivi hivi. Reason ya mbona nawaambia hivyo, unacheki hii nini ya nini, hii tutaita nini, Ordinary Challenge yenye saizi ina run on Calligraph's channel, both on YouTube na nini na Instagram bana. That challenge, it's going to omosha someone design a design nyingine tutati, inaenda kufanya wasanii au wenye upcoming, inaenda kufungua milango za upcoming design nyingine. Hata sisi tutashangaa Kenyan music ili evolve lini, unacheki. Yani hiyo challenge watu wanaiona it's about money, but me, let me tell you sahi, that challenge is so big, it's going to change the industry to the better, for the better ama to the better ama whichever the word. Hiyo challenge inaenda kufanya industry iko strong, inaenda kutufanya to consume Kenyan hip hop na Kenyan gengeton like we have never done before. Saizi naangalianga subscribers wa Safaricom, wanete Safaricom, by the time tuko nafanya ile episode ya fiber yenye iko nini, iko YouTube, iko YouTube, by the time tuko naifanya walikuwa na over 20,000 homes zilikuwa connected with Safaricom fiber. So nataka uimagine venye imehappen na all the things that has been happening in the country. Safaricom wamekuwa kiscale profits, so kuna high chances wame roll out more fiber pia. Niliona the last day ilikuwa in Embu. So hiyo fiber inaenda kufanya homes ikuwe connected, so content kukonsume itakuwa rahisi. Watoi wetu, mabro zetu, makina nani, kina sisi, wazazi wetu, kila mse, kila generation ita consume content yenye Ordinary Bet. Ordinary Bet challenge. imeleta. Kuna dem fulani anaitwa Shanti Flames. Shanti Flames amekuwa kwa industry, amekuwa akitoa bars on bars. Juni mnoma, she's a lady, anatoka Kibera. Number 8 lady, number 8 chile, na ni mnoma kwa rap. So who dem amechukua hiyo rap? Amechukua hiyo challenge akai rap. Okay, amechukua rap na akai rap it up. Na ka swish. Yani ame throw shot yake vifiti sana. Among other artists, like nimepitia, nimekuanga YouTube kwa simu na nini. Siliambia simu imepotea. Simu ilikuwa imepotea. So saizi ilirudi jana. So nimekuwa niki like content ikikufikia kwa simu na ni content unayotafuta, wejua hiyo content ina trend. Unzo hivyo, wejua hiyo content ina trend. Reason ya mbona naomba hivyo ni simu yako inakuanga na screen ndogo kuliko your computer, kuliko your tablet, ama kuliko your TV, ama kuliko any other large devices, the device that you use to consume content. So mimi nimekaa tu hivi maze, kidogo kidogo challenge yote ikatokezea. Kama venye tu ya wanavokali ilitokezea, yao ilitokezea kwa lapi. Huu ikatokezea pia nayo, but ilitokezea kwa lapi place yenye sikuwa na expect. Kuisikiza niko na, huu dem ni mnoma. Like, ndio najuanga ni mnoma, lakini, huu dem ni mnoma. Endeni mumsikize. Endeni tu mumsikize. Hey, lakini wejua, kuna parts zingine za hii Nairobi zenye ziko na mziki fiti sana, but wasanii wake si tunakonga tumewapatia, tunakonga tumewadab underground artist. Tukisha dab hivyo wasanii wetu, unatarajia kupata mziki lini? Si fiti. Mimi napenda wasanii wenye tumewaweka on the map, na wapenda already. So itakuwa fiti tukirudi bado huku down, ama huku ndani, hata si down, juni ndani. Jua say tayari wame ni wanoma. Hawako hata chini. Wako tu ndani, wako mahali. So tunaingia penye yako, tunamsikiza na penye yako. Ukisikiza msee na penye yako, bila kumjudge, bila kufanya anything, ukisikiza tu mziki yake, inakuanga a form of appreciation yenye msanii appreciate from fans wake. A big one. A big, big one. So we make sure umeingia ndani, umesikiza wasanii. Ingia hapo YouTube utafute hiyo challenge. Wacha tuite challenge kulingana na flako. Tuite challenge. Ingia pale ndani uangalie hiyo challenge na subscribe. While you're there bana, subscribe to mtu yote mwenye unapata along the way. Content yake kikubamba, subscribe. Don't just like, subscribe. You never know what he or she might produce tomorrow. So subscribe. Expect content. Hiyo button ya subscribing by the way, si ati ni commitment. Unajua kuna watu wengine, people, we are Kenyans bana. We are supposed to be creative. Kwanza sisi 90s babies. We are creative. Tunajuanga what everything means. So hiyo button ya subscribe, si ati kuna pesa yenye unafaa ulipe msanii ukisubscribe pale YouTube. No, ni button tu. Finyo button, finyo notification button. Ukimaliza, sit down and relax. Acha msanii afanye job. Wacha msanii afanye job. Wacha nupatie something funny. Some people might think it's funny, lakini it's the reality. Reality. Ayayay. TH. Ooh, out the window. I am butchering this. My London people. Niliwaambia jiji kizungu bala. Your stage dilishuka before tufike. So, there is a way we can... Yo, there is a way could actually happen, lakini nisha pita na. kuna kitu ina happeningi ukisubscribe. Pale number ya subscribe, number of subscribers zo increase kwa msanii. Ziki increase, msanii anajuanga, ni watu wangapi wamesubscribe. Anajua ni watu wangapi wana expect content kutoka kwake. Achana na views. Views ni kitu ingine funny sana. Views, it's an instant thing. Ndiyo ni consistent, lakini ni instant. Ni kitu ingine happen to. Ina happeningi tu. Kulingana na zile algorithm, wanitanga algorithm za nini? Za... aki, wale watu wejo uudi text. Wale watu... kuna konga na hizi nini? Your views, you happen to instant. Ni tunaitanga a number of people content yako ime reach at an instant. So within a duration of time, imefikia watu wangapi. Pale kwa analytics mtanielewa hapa sasa. Ini pati yangu. So hiyo number, ineza, it varies. It varies na quality ya content yako. It varies na marketing strategy ya content yako. If your content uli create ikuwe commercial, marketing strategy yake ni different na content yenye uli create ikuwa personal. Mimi kama mimi nikipost my portfolio, when I create my portfolio, inakuanga na target yake. Inakuanga for my clients, for people who want to hire me. But nikienda kupost kitu YouTube ama niende ni post kitu Instagram, iyo ni for everyone. Iyo sasa ni for the content consumer. Iyo si for the buyer mwenye ana buy content, mwenye anataka umcreate content. Iyo ni mwenye ana consume. Iyo ni wewe sasa. So ukinipata podcast, ukinipata hizo places zingine, na kupatia content directly. Iyo ni wewe na kupatia, but ukinipata kwingine, wejua your content it's meant for someone else. So msanii yeye akiona subscribers anajua mtu mwenye ana expect kupatiwa content. So huyo atakuanga hapo. Akiona views anaona, nimesema hivi na watu hivi na hivi wamesikiza ama wamefanya hivi ama hivyo sasa. It's interaction. It's interactive. Inaitwa interactive design. Iko hapo ndani. So mimi bana nime interact na vitu kama hizo, nimepatana na Shanti Flames, nimepatana na wanavokali, nimepatana na nani, au ni wasanii wengine. Ngoma zao zimekuja na zikanibamba, nimesubscribe na nimepata, in fact hata previously umetoa ngoma fitifiti. So ni watu wa noma. Another thing, na squeeze episodes tunachapanga tu 1 hour. Squeeze tunachapanga tu 1 hour. Sisi tuko 50 seconds minute. Okay, nikiedit sijui tutakuwa how many minutes by the time nasema hivi, lakini yo squeeze tumeichapa tu. So we kumbuka Islando sasa, penye calligrapher anatoka, penye calligrapher kwa associated with, ako associated na Kayole. Kayole kwa Islando. In fact, iko in the heart of Islando among other places. Mazi watu wanamappreciate kwake. Watu wanamappreciate kwao. Wanamsupport. Ndiyo kuna mahaters. Kuna some group of people wanatoka Islando yenye waliamua wao watakuwa wanachukia wasanii wao. But yo, calligrapher anappreciatewa place yake. Na yeye anappreciatewa place. Hadi anappreciate wasanii wenzake wa hiyo place. That's an amazing thing bana. Umse akuita godfather wa hip hop hii country bure. In fact, yeye mwenyewe anajitanga papa. Papa Jones. So yeye kama papa ako na responsibility ya kukua papa mtaani na kukua papa kwa game. Na kwa game manzie ameonyesha consistency nyingine. Calligraph is not a force to be reckoned with. Calligraph ni msanii. Wacha tuseme ni msanii mnoma. For the lack of a better word, tunasema manzie msanii uni fire. Uni conky master. Uni mtemi huyu. Undo baze. Nimwambia undo ya? Uni calligraph. Sikiza ngoma zake fiti. Kama we ni heta wa calligraph by the way, misi juu utakaa wapi. Ataka moko VIP, misi juu utakaa wapi, lakini sikiza ngoma zake. Before wanze kusema tiyo ni sikiza ngoma za msanii. Sikiza content. Don't expect something else from a musician. Just expect music. Hiyo ndo point yangu. Wacha kupatia msanii stress bana. Acha msanii akuimbie. Acha aimbe, acha ingie studio kupatia ngoma. Wesikiza mziki. Nothing else. Ni nini uanze drama hapo ukisumbua watu? Sikiza mziki na ujibambe. It's good vibes and inshallah. Calligraph ni mnoma, wejua hivyo, yeye ni godfather wa hip hop. Hiyo jina kuna time ilikuwa inajiita godfather wa genge. Kuna msanii fulani tulikuwa tumepatia responsibility. In fact, na alibeba fiti sana. In fact, anakuwa amebeba fiti sana. Anaitwanga Nonini. Nonini, yeye ni godfather wa genge. Yeye ni bazeng. Wakiwa na the likes of kina Jua Kali. The likes of sijui all the wasanii zenye limba genge. List ni kubwa na kumbuka sura kidogo kidogo ni nimepotea. Meja bado imba genge. Mziki ya Meja ni genge. The Council ni genge. So hasa ni wote maze wati na Nonini ni godfather wa genge. Na ni wanoma wote. But yende alipatiwa responsibility maze na amebeba fiti. Amebeba fiti. Amebeba fiti. Oh, nilikuwa, oh, nilisahau kunini. Oh, unakumbuka, wacha, tukimalia. Unakumbuka, just the other day, Femi Wana ametoa ngoma fulani inaitwa Adonai. So, funny thing about Adonai, ni this song is streamed more than it has been watched. Nini, it's streaming pale Boomplay, able to confirm, by the time I was reading this thing. Uko fimbo inachapa alafu kidogo kidogo natafuta kitu Boomplay. Boomplay wanafaa kukuwa na the online nini. Oh, wako nayo. Wasiniambie ni download. Oh, wako fiti. There is a time enye Boomplay walisahau kuunda website. That's something bad. That's something bad for a streaming service. Service provider. So Adonai maze imestreamiwa mara mob kuliko venye imesikizwa. Hiyo ni ngoma ingine kali sana. Na msanii ana feeling fiti ukisikiza ngoma yake. Si ati kuwatch tu. Sikiza ngoma ya msanii. Msanii anakuanga na message ya kupass across. Femi Uno manzi aliingia kwa game. Watu wakamshuku. Sijui mbona anakuwa na ujinga kushuku wasanii wetu. What's wrong with us? Unashuku aje msanii wako bana? Who are you? Adonai. Hope itanionyesha. Inaonyesha tu time zenye imekuwa overrated. No, these are mistakes zenye zilafaa kukuwa rectified na designers. Please add number of streamed ama number of streams, number of play. Kwa nini? Bana watu wa Boomplay waambiwe waende waadio kitu huko. Waeke number of streams. Tutataka kuona wasanii wako aje huko. Anyway, wejua imestreamiwa mara mob kuliko venye imewachiwa, ndio kitu kingine fiti. Anytime unaenda kubuy music ya msanii, go for the album. Go for the real deal. Ende album bana. Don't buy just one music. Don't be just one song. Know the whole thing. Ama just listen to every song in yum sanya shaitoa. It's something good. So this week maze tume base on music sana. Next week tutatoka kidogo. Kidogo. Tuende kwa the following category. The following category ilikuwa podcast. Kutoka music, tuliko nina kwa podcast. So next week on Tuesday tutongelea podcasts. Tutongelea kina Mahatma Meli. Tutongelea kina Tonio Kibbs. Hawa ni wasenye I am keen to listen to in the podcast world. So Tuesday, next week's episode, we are generally talking about podcasts. Tutaanza kuendanga specific. Juu kila mtu kwangu mwenye ni content creator, ya anakuanga brand. Hii tupatia mwisho na wambia, kila mtu anakuanga brand. So tutaanza kuenda specific. Amejibrand aje. So msistuke. Najua niliwaambia leo nisikia media, lakini media it's brand. And with that, manze.